selection. Wapinde wa selection. Gets of shit, you mkondo. Gets in a peer pressure. Igalinda la selection. Wapinde wa selection. No mkondo shit. Susi dodo, tando la gambela. Gilinda la selection. Wapinde wa selection.